SBS Radio.
O atai au e fofonga ina mai ai le pāle menetele le whaato e senga le atunuu e awala mai le pāle mia Scott Morrison I te ngatana sa awa ina e awala I le whaia iei o whiusua inga whamalo si mai si whainga mātanga I le taimi o la iti. E lata I le to afe tangatana sa awa ina po o Survivors of Child Sexual Abuse o loo wha moe moe e awa yatu I le pāle menetele I Canberra ma le maoto le pāle mene e whaafofonga ai I le whaato e senga. O se tasi na sa waina I aso o laititi o le li'i o Robert House. Na tausia o ia I se nofuanga mō tamaiti ua le aini mātua se ofene chisini I le vā o le afeiva se lau ono se fulu ma le afeiva se lau fitu se fulu ma o le teleo o nā tausanga na sa waina ai o ia e awala I le whaia I ai o feusua inga whaamalosi mai si whainga mātanga.
Lock it in history and make sure that the story is told for generations to come, and mainly the victory of the story, not so much the bad side of the story, but just the reason to fight for a cause and never give up until you achieve what you want.
Nā sa anō fōi Robert House, o le whaamālo ma le whaafetai, e ao matatau na ave I e na loto te tele, matalitonu I le tā ua se komisi suesue, le ana tūla I mai ai, le Royal Commission into Institutional Child Sexual Abuse. Po o le Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse. O le komisi na whaatonuina e Julia Gillard I le taimi o ISAA I le tofi pālemia I lalo le whainga mālo o le Labour.
The people reflect the sort of many walks of society. It's from the Royal Commissioners to the politicians to friends who support you to clan who you know most probably have been one of the main activist groups to get this royal commission up off the ground and to get the truth being told.
Na ia sa anua fo'i e le uma le ti ngā matuitui o le sa wanga na whaia I a te ia ai o le whato e senga o se la asanga tā ua ma o le a wai I le pāle mene I le aswa tae au Malona to olua, malana whānau, e whaafafonga I le whaato e senga.
The suffering never goes, the pain never goes, but it would be a hell of a lot worse if it wasn't for, you know, people acknowledging it. There's been a lot of emotions over, you know, my whole life, but this one is kind of a victorious emotion. It's kind of like, you know, it's not a despair, where once there was just despair, that's lost. So we'll just battle together with the people we know and we will, you know, share a good time and have a drink and, you know that we've really done something worthwhile with our, you know, with our suffering and our pain.
Ole reporti nana, natopena ina Rosemary Bolger, ole SBS News.
SBS.
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 SBS Radio.
Ua mawhaina ia le itu pāo tina matama ita I Queensland o nga whawhano o lātou mā itanga o tina pe whaia se abortion e au noa male mōli ai I se soli tūlāwhono I nga ua pāsia le teo te unga o le tūlāwhono I le pāle mene se tete I le vai aso nei. I lalo suinga nei o le AAVSA le abortion ma soli tūlāwhono I lalo o le criminal code I Queensland ai ua avea o se mata upu o le soifua mā lolo ina. Ma e mawhaia I e se tina po o se tama itai o na whawhanolo na ma itanga I tutonu o le lua se fulma le lua vā yaso. O abortion se whaia I le ovatu I le lua se fulma le lua vā yaso se ma itanga e whaato a mawhai o na whaia I le whautuanga ani fō mai I tūto atasi se to alua. Ma uatoia I nei o New South Wales le se tete le atunuu o lo o avea I pia masoli tū la whono le whaia o se abortion. Wa wāla au le vanga upu whaia le Greens I se si itanga I se fitu se fuluma le lima tāla I le vā yaso. Mō le alauni le New Start Allowance ina ia wha māma a venga I le to atele o lo o māwhatia I le taunga tā o le tau o le soi fuanga. I le teimi nei, nā o le tolu se fuluma le iwa tāla I le aso o lo o maua e tangata tai to atasi le New Start a e fitu se fulu tāla au lunga li I. O lo o finau le Greens e te tauna si itia I le lima se fulu tāla I le aso a tangata tai to atasi. Ai iwa se fulu male lua tāla ile aso mō ulu ngā lii. Wa umai ele fina ngālo leitu mālo pālota o Wentworth ilana pālota la ititi la swana nafi, ma ewi olo o faita wina pea le pālota, ai ua mālo si le talitununga ile manu mālo wai o la sui tuto tasi o Dr. Kieran Phelps. Ile ova ile se lautau sanga o le nofoa le nei, o lea fato a mamulu le nofoa Wentworth, mai a ao o le vae ngā upu fai ele Liberal Party. O le manu mālo Phelps, na whaavae ilungo preferences mai le Labour, mai si vaenga upu fai lai ti. Ele ngata ilea, ia tātou talafou o le so, ua whaalia se whaala putuputonga tangata iuteia, le Australia, Israel and Jewish Affairs Council, o le fuafuanga le malo tele, e si itia mai le ampaso au se talia, mai le taulanga o Tel Aviv i Israelu, i le taulanga o Yerusalema, o se fuafuanga tala whengai, ma e ono toe amatai talanoanga mō se file mō ile mao Israelu ma Palestina. Ua ova i le to alua afe se lautangata ua whamao ni ale maa li liu mai le maa fui ele na afia ele tu malo o Central Sulawesi Indonesia ile masina na tenei. I ta alonga ua manu malo le kangaroos tolu se fulmale faa ile se fulmale ono ale mate maa maitonga ile teste pe ona faiere ile lakapiliki i aukilani ile aso ananafi. O lua iwa fātolu o, lua valu fituiva. O lua iwa fātolu o, lua valu fituiva. La tātou telefoni e le tātou ofisa i le SBS.
SBS. This is SBS Radio.
Ua whaalia le maasiasi o le itua le malo ina ua pālota ona sui i se lafona whaatu i le senate le taitai o le One Nation Pauline Hanson. O le lafona whaavai le manatu o Pauline Hanson ua pei ua le tā ua tangata papae po o papalangi a toa ai matū maanga wha Europa i nei ona pō. Ona ole ave ole wha ambu mua i whai ngā mālo, o isi tū, mai isi tangata, mai isi ngangana, mai isi anganuu, lea uololofi mai i lea tunuu. Ole lafo na feia Pauline Hanson i se lafonga e maasani ai le wha ala putuputonga wha ai lungalanu le KKK po le Ku Klux Klan, a toa ai maletele o isi vaenga wha ai lungalanu le lalolangi e whapea mai, it's okay to be white.
Anyone who pays attention to the news or spends any time on social media has to acknowledge that there has been a rise in anti-white racism and a rise in attacks on the very ideals of Western civilization. I would also hope the Senate does the right thing and acknowledges it is indeed okay to be white. Such a simple sentence should go without saying, but I suspect many members in this place would struggle to say it. People have a right to be proud of their cultural background, whether they are black, white or brindle. If we cannot agree on this, I think it's safe to say any white racism is well and truly rife in our society.
Pauline Hanson, le taitai o le One Nation, aina vave ono oso fa ia le taitai o le Greens, Richard Di Natale le lafo, ma ia palu fa atasi Pauline Hanson, ma le sui o le Kata Australia Party, Fraser Anning, i le tūleia o la fonga, e vae vae ina i le atunuu, na ia fasino i le tūlanga o tangata mua mua ma le tūla fono, le whaelunga lanu i tangata Afrika, atoa ai ma tangata Moselemi.
Look, the reality is this it's okay to be white slogan has got a long history in the white supremacist movement where both these clowns get most of their material from. You know what it's not okay to be in this country? It's not okay to be Aboriginal because you're more likely to die younger, to be locked up. It's not okay to be an African person because you're more likely to experience racism. It's not okay to be a Muslim.
Richard Di Natale. Peitai ina ua tuu le lafo i le pālota, na pālota uma iei sui o le mālo e au fia i minisita o le kāpeneta e to ono. Na o le tolu pālota na whaia ina i le lafo a Pauline Hanson, tolu se fulma le tasi na le ai, i le lua se fulma le valuna i oe. Ua talia e le loia sili Christian Porter o le sasi alona ofisa na mafuai o na pālota sui o le mālo e langolango i le lafo, ma ele i loa ele tangata o lona ofisa na tufaina i meli i sui o le senate, o se lafonga e maasani o na whaia e vaenga ia e whaingoa o white supremacists e au fiai le Ku Klux Klan. Na sāu noa le taitai o le mālo i le senate le minister tupe a Matthias Gorman sa tatau o na tete e le mālo i le lafo.
the government should have opposed. When the motion was first put forward in September and we considered our position on the motion, we made a decision to oppose that motion and to make a statement in our own words that as a government we deplore racism of any kind, but not to actually support the motion.
Le taitai o le malo i le senate le minista o tupe Matthias Gorman. E le ngata i le lo ia sili, aina talia fo i e senata Matthias Gorman lona sasi o na oia o le taitai o le tu o le malo i le senate.
As leader of the government in the senate, I take responsibility for that error and I'm sorry that that happened. It is indeed regrettable. As I indicated when this motion first came up, we made a very clear decision to oppose that motion. It wasn't voted on in September. It came back up yesterday and it slipped through. It shouldn't have.
Matthias Gorman, e wile finau malo si le palemia Scott Morrison, o le sasi na mafuai. A ele o se talitonunga mausali o le tu ala so ofata singa male malo tele e langolango ille lafo a Pauline Hanson. A ina faiti o inde le leipa le au o le malo i manatu faavae o le One Nation molona taitai Pauline Hanson e vae vae ina ile atunu u.
This is a debate about whether or not the modern Liberal Party is willing to support modern Australia. Because last night they did it.
Le sui o le itu wangai me le Labour Tony Burke. Na sa au noa fo i le sui o le Justice Party Senator Darren Hinch i le Sky News o le lafo le nei. O se vaenga o whainga wha ailonga lanua Pauline Hanson ma Fraser Anning. Ma sa sili o na tūsia le lafo i se pepa o le fale le ta ua se itu lou.
She and Senator Anning are now in this bigoted racist race to the bottom of the sewer and I believe her notice of motion could have been written on toilet paper. I thought it was disgusting and at least some of the Liberals and people like Nigel Scullion, Minister of Indigenous Affairs, sitting there, some of them at least had the decency to look very uncomfortable as that vote went down.
Senator Darren Hinch o le ripoti na saunia e Sunil Awasthi o le SBS News.
SBS. This is SBS Radio.
O sa auni sau faa i poiponga i se teimi i latamai. Ia, o le pese le nei, o le pese faa i poiponga. Mai le autalavou ale e kaile sia faa poto potonga Gerisiano Samoa mai Fairfield.
Thank you.
Leo Talavo, Le Galesia, Fapoto Potonga, Kerisiano Samoa, my Fairfield Sini, Ave Maria. Yo, Olivai Tau Fortilene, Usao Niatu Lefanao, Mo Anato Suengafai, Wotau Sanga, and Miss Lava Ilato, E. Vasenga Mawulunga, Po Vasenga Iu, E. Le Year 12, E. Leswenga HSC, Ya Ma. Ilato olo o yo university mai sia onga maurulunga sa ni atu mo final so na nei fo ito sanga ia o do mamana ia maua se ai awa ia le lumanai ia e fa bena fo i le tau singa o ainga o lua iva fatolu o lua valu fitwiva o la tatou numera pe ai se mata upu e te fia tala noa mai ai fa onga i nei le au aunanga le nei I launga ngana sa mo I le wireless I fa'asalalau le SBS, e le ngata I lunga o le leitio, le wireless I fa'asalalau, a fa pen na fo'i I lunga o le upenga ta fa ilangi, o le o lua iwa fa'atolu o lua valu fitu iwa. Manu te leina fa'asausongo o te toihore nea fiafi, o Ioane tipe rio la fo'i mo le wireless I fa'asalalau le SBS, I a fa'asoi fo'ina lava.
Stories in your language by visiting sbs.com.au.